Get free music on mdundo.com.
Si, naitwa Mangi. Oye. Kiangaze mama sikai, iwe jua mvua imenyesha, nitakupenda daima. Oe, ikitokea nimepata, umekula tumelala, takikosa unavumilia mama. Oe, hata uzunguke dunia nzi, uwezi pata kama huyu, huyu bebe wangu. Hata wakisema nge, chagua mboyu, wene milioni mbo, wendo namba moja, wana unaifa mama, moyo ni umenikana. Unatosha, sita kiongeza mungine, ni wewe unanitosha, unanitosha. Unatosha, sita kiongeza mungine, ni wewe unanitosha. Tusipange majira ni kichwa ni wasitupande mimi na wewe. Oe, hata uzunguke dunia nzi, uwezi pata kama huyu, huyu bebe wangu. Hata wakisema ngoja, chagua ngoja, wende milioni moja, wende namba moja, mana unenifaa mama, moyo ni umenikana. Unatosha, sitakiongeza mwingine, ni wewe unanitosha, unanitosha, unatosha.